Barman, Barman, zana kanu kamwe, zana kanu kamwe, kamwe gusa.
Zanyama.
Junior, Junior. Ntago basinze ba, wabaririmbira.
Amaboko hejuru. Top Gangs, Jay Party hejuru. Amaboko hejuru. Yeah, hands in the air. Tache ahuri hose kusunyumva neza ko tayari uracyatera kuka arabari mu bitaro arabonzi barara mu biraro arabonzi twamanye nta kirora nyagasana ntije kuba nkiriho ni kuki nakwishima ngo nshimagize nyiri cyubahiro kushinjagire niterure ndangurure mvuge n'ijwi rirenga urya ubuzima buraryoha bukaryana cyane ugeze mu matage ukifuza kwisubirira ibwana ho wabaga udahangayika reka ntibyashoboka mu buzima habaho chensi na kasi sinjyana igora ndaceceka gusange ngagira uko buje ngatuza sinsara ngo sizore cyangwa ngo nigunge ngo ndapfuye byose mbifata nk'ibibaho ku isi nkarenzo nkabyina sawa sawa udafite icyo kunywa hitemo icyo ashaka ntafite inambona wibyine n'uko ushaka utite ndibaza mbese ninde rubanda ninje ni wowe ni bo ni twese gusa bagira menshi sivuze ko ari iby'iminsi kuva na kera byahozeho twabyumvishe cyane no mu migani ukiri ku isi barakuvuga bareke bivugire wowe benza aho wibyinire wita umutwe ubateho umwanya kuko ntibazigera barekera burya ururimi rwoshya n'urundi ntabwo bakinshirisha tukundi ndikorera karuma gusabita mbuza no kwibyinira iby'isi biranshobera burya koko ni amabanga abakire bararira abakenye nabo barahogora ndereka ntibikinkanga ninavumbuye ibanga njye bishimira imana hasi y'umukene burya hari undi ngaho jyana nanjye niba ubyumva nkanjye si ngombwa ngo wigunge ngwino tubyina reka mucerenge udafite icyo kunywa hitemo icyo ashaka ntafite inambona wibyinire uko ushaka utite de fois de de fois de udafite icyo kunywa hitemo icyo ashaka ntafite inambona wibyinire uko ushaka utite de fois de ndota nabona bamwe bagenda abandi nkabona baraza ubu sinkiri urudoga hari ubwana haje ubwanwa ubu nzi impamvu bagenda isi ni muzunguruko niko ko ibintu byarakaze abenshi muri twubu barasaze ndabyina bakayomba kandi nabo barabikora ndatambuka hose bigacika ese normale kugenda njya nibaza icyo bashaka ariko menya risa ribibarya mu buzima urajya ujya urwa kuvunye kwitunira kuri njyewe ni zero ni haha ndawuceka ndacyari kumwe n'abasangira ngenda nzakomeza mbahe sitafu z'akaga nkomeze sunde paka hasi udafite icyo kunywa hitemo icyo ashaka ntafite inambona wibyine n'uko ushaka utite
Saza.
Rwarugabo Junior Multi System Nubahata Gaburi wese ibyinire Yeah, yeah. Therefore, yeah.